kanyado omanye lwa kana nanga yona you don't need to focus as goma nyambo abano abali babakepe nibo bakomboe kuona kasiyama bala basute bayila mudwa nebya kulangwa skill za babatu ba hasa enda ya mulese family ya kungoma ya Tranzoa ya kusikia Kakamega Vika, the rock base is here, Manyabuche, other places. They will not allow mercenaries to the nature. Una and Yasia Mahuve, La Venya, Unakavaindo, Mubuku. If we have never been a Javarin, but that has a limit. Last Mapanya Huli, the first new Putin and Mary. Baba, the two players and another 2013. 2015. I 2022, they only.
Focus on how we can unite
really, she would have copied that letter to the party leader. That is our communication from the registrar. That I've also seen that letter before social media. Lakini, I suspect that letter is a forgery and a fake. Over a registrar, na andika anga chiba kwa chusi chusi. Andika a copy la party leader with Siam. Imagine registrar, imagine what is going on in Fort Kenya. She's not a stranger. I have been with her before. More than once in our office, and from the school house that registered here among Kenya. But Kenya is the second oldest party in this country, my friend. It is not a party near where you have way or where you come out one more or argue. Never. It cannot happen, and it will not happen. Then you have all the members of Kenya and the Omuna Hamblak mail and the Viva Ramibula Man and the VNM to justify illegalities. To justify reckless behavior near the undertaker and to justify misuse the account resources to kill an old and as bad as the Palavan is a chairman of the release of Mapes Akechi count.
Chairman,
start a coup. And that is going to be done. It will be done very soon, as soon as these corona restrictions are lifted. I don't know, never what you mean, but I'm a woman. The one I'm sure is really Kapuka Boma, the Alabama Papayo, and it's most. National Delegate Congress here for the Kenya is on you.
Senator, kwa mbola elections, ali sawuliranga ta alakini kwa kuchabo mbazi kwa kuno mwami na mkala mbana avola ali ali seneta hata kakwa kumakeni seneta kari refiris ya bando ali yesi yesu cha mbazi kwa kunyora kakanyora mpichi msipuende alafu msakuru wangamati karoma ali kwa chakuri sisi ya mama siya tabu haka bisa kuruma ni seneta kwa kuchawai kwa
msakuru wangamati ni mbaza hulu by engineer for Nakatiama. So I don't want to even talk about it. I'm not a Mazahulu force Bungum. Now the whole deal with Kenya under my leadership, we are recognized. Mariam nominated the Kahara Parliament in Yakakirano. When there were more deserving people town, as having to be a Malibian Chikubino, he was right at the end of it. So I don't want to engage in and never talk about it. Lakini efuene kwa vile mumasika enda kwenye baada serika kama ni eshiri ya wale pindu plan kama ni serika ya kani kita nusu kampuni kana leo hizi zote jambo ni baada kampuni na hau ni wale kani wale pindu plan kati ni chupu serika ni njia ya kutunga sahi atua ne dunia ni kuhusu la likoso wizika wame na wali mwe chupu. Is Kabum Kong. Nobody is going to sit and watch for Kenya Yona Kati. Yona Kati, Kapanoke, Vandu, Plazi, when anything can be correct. And we are leaders. We have also followers who can be able to run out of him or whatever. Now cross the red line. And that's why the world is not covering or Roma Zone last month. Ada ni kwa hapo tolingome nende na nalaruma na ngarama nende ba kumwa ni na honga wao nende ba kumwa na baadhi ya kibari ya they cut short their speeches baada baada kwa kufera na hatu
ni baba na kumi tanda hata baada ba chakula kwa baadhi na baadhi wapa hae kora mwezi wa tangu la baadhi ba hae baadhi ba hae kora ngome baadhi ba baadhi na ngarama ni wapa yuko kama kama which is which.
Kweli kweli kizo ni alio nyalahe kwa weta mwaku ngomba kweli. Akuna, baso lelivano, basa andakaya na shilomo vecha, eso na chakuli la umarimu mtado, kwa mulo siwewe. Nizivere ya husi kwa mundu na ndomu siwewe at the same time. Kanimu vecha kwa basa andakaya na shilomo nevandu wakalo. I was sitting there watching in amusement. Na kumala, ni mbonawa kumulane vana machapu ima hongile yo chibitu vila na nilio nilio vene vipalo meranga hongile kima tenneka we. Limuze kazeje kama tata. Oreva huwa wao, mwishimiwa kawa we bukoli, mwishimiwa muambua mbakalo, baire yunalda wa women rep, and the band over and the band they can give you a feedback. I don't know how much of Mughulu Lelo land before the back as well, but I know what happened and I know how I was deemed, I know how people showed love to me and how people were so encouraging, including the preachers. I was very tired. Yes.
Hafu noro noma ni mani seneta wetangula ruke ndo noma nchagula ipata mchagula ikabisa. Nafunora governor mwani wangamati, naloro mwani wa mjini, mwani eseli, mwagona bali urukendo, urobida kukandile, barobida wakandile, mwama sitareishi na moja. Maraba mwagona bali lasima, mwani wa etache, reasons one, maru mwani wa etawa, mwagona esiamba buvi, sosiru mwagona vula ita, na chichi certificate buvi, nilibabu wapunga ngengeva MCH certificate huvera, for example, anga bumura, balipati viendeve huvera, tuve tuve ya vao, specifically babola bali kulanga kana no chisendi ano kula kwa chikali ano was desia baba siona baba dono
bali isa difficulty ya nomination ni kitondio ele sign dine ende bandu basili bandu basaru chairman kwa Joel Ruhu mheshimiwa Esteli nga sector general na ende party leader mheshimiwa Seneta Weta. I've had that. The case of Mula, you know it. Bape Kura, Kamaya Kavayo, Jaka Wamboka, and the Mwamu. Mwamu, Kawi fayala ni dek kot.
Ok.
Sekila amun go nyalawe kalapsa, no homo si no mona kila listi na, chawe. Ata nago na ikili kundala, ali mekoli museneti, ali nawe letia, ali bone salwale, ali nafasi, ali huwa chema, ali huwa pati, ali ne, na wukula chitendu huwa kabana. You know, those kind of things. There are many to say, huwe lende leke huwa asio. Lakini no hole mkoti bako kweli kepi bilio chile, bako yale, kabo ole munga. Sibiye na evite na enya kukurem kato na wele ke my lawyers, kaim bila, huwa siyato na kumanga ino. Mkoti. 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 Kacha kuliwa na vato. Alaki la su heshima yewe. Ata hawana kwa ulilisia nata. Lazi mabe ni heshima yewe. Sa kiongozi wa vato. Mpaka vani la hape kura. Yavalo mabali balu ilde na ye. Na ramaku wana inji wa kawaida. Ni mabali akalu kayo. Na endele ya kutu heshima yewe. Nenuone heshima yewe vato. It is very wrong. Over regulated. As Kenya, the judicial management of Mundo Mulata is a system. It's a system. O Mundo, O Sai, and the certificate, the Cheva, the Valva, Windle, nominations, somewhere, Valley nominated and opposed. Ali, Sector General, newly custodian of the certificate, Ganesh. Sector General, Asai, Niakai, the chairman, Kasai, so why would anybody do such a thing? The why would I go down early? Are they room to a chair square without the yard? It's an apple as you know, so you know, you're a certificate. Who was the other gentleman of Trump and I was younger, America? I'm really a good and I resided in the New York City. It does not make sense, it only makes you look bad.
Custodian, who is Yaba, or signed a certificate, or Ali, or you could not have a quarry, I don't want to be